It's your boy now. The guitar is done, get jockey. He's a wizard, yeah, we're quacka. It's a car in that. Okay, to power a high. But I did it 15 or Zaka. You are a woman, you shall watch it. Kalina ufitu wawe Iichi gari ni ngari Mugati wa urahari Utajiri fitinu za kapata Uri mui mune njire Ama ya yose musirire Nibite vyawe Bite vyawe Uhoru vyuka kare Mizu juzuzu za makare Nivipi zawe Omi nivipi zawe Mba mumu tkwe Nujise nzira kujira ngongwe Fashe wa meno mutwe Bekitara byange byake Nijya uzi ryawe kwaka Iyi kigari ni ngari Mugati wa urahari Utagira ifite n'uzagafata Icyo bari umugisha wanjye Kandi nawe ufite uwawe Iyi kigari ni ngari Mugati wa urahari Utagira ifite n'uzagafata Ushaka kubyo twawe no twanjye Mufatanye n'izimvange Waretse kukubizwa inkoni zanjye Utonje yaho nizawe Kuki ngenda Ese kuki ngenda Mba mu mutwe Nugize nzira kugira ngongwe Ngiye hasi Nguwe nanye Menye unamfashe wamenu mutwe The guitar ryanjye ryake The guitar ryanjye ryake Nijya uzi ryawe kwaka Yeah.